Ngizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba duduzi akasekho sizophila kanjani umduduzi akasekho sizophila kanjani vuke kusela geze I am 17 hlanganisa izinto khona sizolala zidlile mama wami ngiyakubonga for everything ifunga uJesu sizophelela esentini
ubabushiya umama nezingane zifo umama vela phelela umsebenzi behlale rumini kunombedwe one umbura wathi sizathokuyophanda cela nomzala hlele TV sobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlele TV
We'll be right back. yo, yo, yo.